kureya anoga shaqaybta da doon dunidan dunidan ko wahbada way qalbigan tuhayo markale balday daya ruuh kureya anoga shaqaybta da doon dunidan dunidan ko wahbada aya moderna hatabi
Hello, 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 hello.